Market Records.
Haka kadem kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo siezi menda takapedo dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Ngoma ni kali. Goma ni kali, 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 goma ni kali.
Jereni meja tumekujadi na tamba. Atulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Jingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lab. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, teide tupike
na. Akakademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo siezi mendata kapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Ngoma ni kali. 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 Goma ni kali, 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 goma ni kali.
Pesa sabuni ya roho inafanya nini kwa mbili? Bash na weka minyoo na kata maji kinoo. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoo inapiga simpo stivona. Mwa sijali, sijalika unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sidhani.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Ngoma ni kali. 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 Ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akakademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo siezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.